ZWAP.com.
It's one's pally in the heat maker.
El Biela Fliz in Zambia.
Homegrown.
Iwe unangala naine, mavuto ze naine. Asinafune hawe, kutuni siene kanizili. Unakamba usankala naine, uloni vuteke panjina ine. Auzai mililapo, pambali ikipanga mavuto. Eka lele unkulangiza kutiwe ni makuko na yue. Atizavu na awe kutini kusiewe kausilila. Baby yue nizalila nawe, nizaseka nawe, nizaenda nawe. Come now show that I love you, yeah. Wanna hold you,
my baby.
Wanna touch you,
my baby.
Wanna make you,
my baby.
To be mine for
my
real,
baby.
Wanna hold you, wanna touch you,
my baby.
Wanna make you,
my baby.
To be mine forever. Because you my everything. Agutana niwe ndakabotelwa, agubani we ndakabotelwa. Saka kubamba ndilumbalesa wakakulenga. Andanda kubandu, andanda kumeku meine. Moyo wakomba pete nguo ndilinga kuti ndivesi. Ndanda kumeime, ndanda tate. Nda tate ya wawa, sana kuno pepi ndi kukumine. Wanna hold you,
my baby.
Wanna touch you,
my baby.
Wanna make you,
my baby.
To be mine forever. Wanna hold you,
my baby.
Wanna touch you,
my baby.
Wanna make you,
my baby.
To be mine forever.
ZWAP.com.